Mwuri ya male chitongole chobanda chwe chitondo linsansa nye nsimbi yomi wa musole cha CS Bank chigamba ntuwasa nabo kukendeza munsansa nye nsimbi okuva mu government na darembi seda binonge guanga liole kila kalukavu nako kubao omwako guja sayangkuruwe chitongole chino Julius Mukunda agamante bisede bizengavi itanadalanga tole kila kalu government ngeita mparlament ezenge sabe nsimbi ezenyongereze chintu chagama nchite kebe mfuna ye guanga liatumu katiabaga ono katialabu de nshabulave nyokubanga chile etera ye guango kwa za sensimbi ezani tekedwa mbitu ebyomugaso okugeza ng'ebyobulimi ebyobulamu n'ebyenjigirizo olwo ne ziteekebwa mu bitunga ebyobufuzi Mukunda bino abyogedde asinzira mu kwogerako okw'okuggalawo omwaka okubadde ku kitebe ky'ekitongole kino wano mu Kampala
akalulu kajja waliwo gavumenti enteeke nagenda egenda kujja kigenda kubeerako munti ebyobulu bigenda kukusaasaanya ensimbi nyingi zigenda kusaasaanya ate bwe zisaasaanya nnyo ojja kusanga nti ate inflation iza kweyongera waggulu So,